Ajobi, Kona June, Haya, Konde. Na dunda na jisepiware Soro kiasi na unate mkale Uyo na sare kutuare wakale Siku silale Minasaka demfrani ya pora nche kinikana niya Bia kugoya goya na mgotea Baby sinajia machina na pazia Niki kucheki hizia minazimia Inangaji amaruwa nikamuagizia Randa acha asharukia Anadaye hatia yati ni hatia Baizewe ulinisho unaitua
Maria
Kitoa iri kumroga ashaturia Kiyo biri Shambripia Kama kiss na hack Na nipatia The next thing I had
Natenda pia
VIP kwenye pro Washante cover my boy wanna wake up to
bad Jal bend over
Aliche mtu wangu is not over Rupita, siku moja wani kucheki wakadai Siasi make, wanaona nikipanda wana
Madonna Jesus
Penya nimefika boss ni juu ya Jesus Mpata kwa biashara kaya busi ya Judas Nite Dr. Google, bire mini genius Haha, inajue ni aje
Aje,
marapa ni tu junior Wana ni inter senior
Aizo
BJ
Inagandia mahuna Kono juu
Yeah, my